Barahuta en Simore Sappo. Sariya o wana martabaji garoji di e koye mumen ko annama majji tan ko dum wadi o wawa muk addande timmende badortobe Alla sadakeji nandudi jokkondirtedi hitande fofbe so wana no dum tan ko sadak woppama sabu rewirobe non Alla be labbintene gotol tan natta wattude hakkillaji mumen e bakatuji mumen kono din sadakeji nafata ko stiftinde yimbe bakatuji mumen hitande fof ngati jijam gay e damdi wa mumtude bakatuji ko dum wadi nde Almasihu o natata aduna nde wi
wana sadak kirsado wana sadak nyamiri jidda ko bandu madan dami wana sadak chumado wana sadak bakatuji welma e der dum bimi bodoni mi ari wadde sagoma an Alla fodde ko deftere sariende hali e amko
Almasihu o adi wide ko
ayida tevelani ma wana sadak kirsado wana mo nyamiri wana sadak chumado wana mo bakatuji
dum e wade non din sadakeji nana mbade e yamirore sari o chagal dum o wi
bodoni mi ari wadde sagoma
nde non o jegni sadak gadana o jolni dimmo koy dow ngon sago cenna den cennira den bandu Yesu Almasihu sakandu gotol ha batandu kala jettino o sadak ko daranido golle mum nyande fof ina yettina saha fof sadakeji nandudi di mba mumtude bakatuji kono kanko cagal nde o yettini sadak goto gam mumtude bakatuji o jodi nyamo Alla ha bata o ma fada hankari ha anbe makko batte pawirgal njabordi makko ngati o timminiri senabe be ha bata sadak goto ko dum kadi woni ko ruhu cenni do setanto en ngati ko ni o wi
jomiraado o wi ko o do aadi baddanme mabbe tagal di nyaldi mami loow sariyaaji am e berde mabbe mi windadi e hakkillaaji mabbe
o jokki kadi o wi
mi wonta siftor bakatuuji mabbe e bonandeeji mabbe
kono do bakatuuji njaafa sadak bakatuuji jaraari don nden non bandirabe jiyam Yesu rokki en ciusal nade senindu cenidi he o udditani en lawol kesol gurgol ngolo rewni erido mo seki o manam bandu makko ndu tawde jogiden ko jettino sadak mawdo gardido galle Alla o nden non badorden Alla berde de gala nafi gagu holare timmunde berde labbinade e kala ko ene dillina hakkille e balli lotiraadi ndiyam labdam nangtoden e damaa umen gu cettotoden gu tawa en cikkitaaki ngati potande eno ko aadi yanke mbattondiren hakkillaaji mbele den ngurta koye men e yidde e wadde golle moje woto ngoppen dental men ngal no woni hen ngori ni kono beydoden waajondirde tawde odon jiya nyalgu ngu ina bado ngati so en teyi en bakkudini caggal nde ganduden gonga o sadak bakkatuuji heddaaki don hankadi heddoto tan ko fadirde signede nyaawore e jeyngol ciasgol jogolgol modde lundibe gol so neddo diwi sari e Musa o e sedam faagu yimbe dido walla tato yurmetaake warete ala ko haali non jabbudo bi Alla o tununi jijam aadi cennudam dumdam rutti yenni ruhu gaddo mojjere o ngati eden gandi biido ni o
ko min yoftoto te ko min yobata
o wi kadi
ko jomiraado nyaawata yimbe mum
kala naado juude Alla gurdo o boraama ciftere nyaldi mon gadani di cagalnde hakkillaaji mon lerna on cipiraama sipiro mawngo musngo on koynaama e hakkunde yimbe on leptaama te on cuniima e mette wodbe e nder dum on jurmiima sokaabe te on jabiri weltaare jawdi mon horkite e juude mon nde tawno odon gandi odon jogi jawdi burdi fayo dinde nduma tondi nde non woto ciere e holare sabu nde yumtata koy jenaari mawdi e nder dum odon poti munde bele don bada sago Alla kebon ko potana don ko sabu ina winda
do e yesa seeda potdo arde o arab o lelata pewdam wurdat holare kono so ruttima caggal bernde am nattat buubde e mum.
Enen non en jeyaka e rutotobe caggal boomotobe be jeyden koy gongdinbe ngam dandude pittali mumen be.